fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa Washington. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, Nicholas Kay, ayaa sheegay in booqashadii shalay ay 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku tageen magaalada Muqdisho ay ahayd mid calaamad wanaagsan u ah Soomaaliya. Waraysi uu siiyey VOA-da waxa uu ku sheegay in booqashadaasi ay yididiilo gelinayso xubnaha golaha ammaanka. Haaruun Macruuf oo waraysigaasi la yeeshay ayaa inoo soo koobaya qodobadii ugu muhiimsanaa waraysigaasi.
Mahadsanid Sahra. Waraysigan la yeeshay ambasador Nicholas Kay ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay waxa uu kaga hadlay booqashadii shalay ee xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobay, xaaladda abaaraha Soomaaliya, doorka Al-Shabaab ee abaaraha, iyo weliba xiriirka dowladda iyo Puntland iyo Somaliland iyo ANSOM. Su-aasha ugu horreysayeen weydiiyey ambasador Nicholas Kay waxay ahayd muhiimadda ay lahayd booqashadii xubnaha golaha ammaanka ku tageen magaalada Muqdisho shalay, waxaana uu ku jawaabay:
Yeah, I think for Somalia, it was an extremely positive sign that things are returning to...
Waxa uu yiri waxa ila tahay inay Soomaaliya u ahayd calaamad wanaagsan in xaaladu ku soo laabanayso caadi qiyaas macquul ah, iyo amniguba si ay dhulka ugu soo booqan karaan hay'ado caalami ah sida golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Waxa ila tahay inay ahayd tilmaan niyad wanaag leh. Dhinaca golaha ammaanka waxay ahayd, ayuu yidhi, arrin aad faa'iido ugu ah inay yimaadaan oo ay arkaan la kulmaan Soomaali kala duwan si ay si wanaagsan ugu fahmaan caqabadaha jira iyo guulaha ay Soomaalidu hanteen, qaramada midoobayna ay gacanta ku siinayso. Waxa kaloon ambasador Nicholas Kay weydiiyey waxa ay tahay rajada cusub ee qabto beesha caalamku, mase u arkaan in dowladda Soomaaliya ay qaban karto howlaha hor yaalla muddada kooban ee ka harsan sanadka 2016-ka. Waxaana uu ku jawaabay:
I think the Security Council were encouraged by what they saw and what they heard. The Security Council were very keen.
Waxa uu yiri waxay ila tahay golaha ammaanka waxa yididiilo geliyay waxa ay arkeen oo ay maqleen. Golaha ammaanka waxay si gaar ah u doonayeen inay hoosta ka xariiqaan sida loogu baahan yahay midnimo siyaasadeed oo waddanka ka jirta, midnimo hadafka ah oo ka dhaxaysa hay'adaha fulinta, sharci dejinta, iyo madaxtooyada, iyo sida loogu baahan yahay hannaan siyaasadeed oo lagu wada jiro oo ay ka qayb qaataan haweenka. Arrimahaas ayay ka walaacsanaayeen, waxaase laabta u qaboojiyey jawaabaha ay ka heleen dowladda federaalka, baarlamaanka, waxayna ku abuurtay yididiilo in iskaashiga u dhexeeya beesha caalamka iyo Soomaaliya uu durba miro dhalayo, horumarna sameynayo, isla markaana uu xawaaro ku socdo wixii ay ahayd in la qabto 2016-ka ka horna la qaban karo. Su-aasha kale aan weydiiyey ambasador Nicholas Kay waxay ahayd caqabadaha badan ee hor yaalla dowladda oo ay ugu horreeyaan kuwa dhinaca bani aadminimada. Waa maxay dareenka beesha caalamka ee wararka sheegaya in meelo ka mid a waddanka ay macluul qarka u saaran yihiin?
The international community and principle amongst those, the United Nations and the humanitarian coordinator for the United Nations.
Waxa uu yiri beesha caalamka, qaramada midoobay, xiriiryaha bani aadminimo ee qaramada midoobay Philip Lazzarini aad bay uga hadleen, si cadna way u bandhigeen inay jirto halis xaalad bani aadminimo oo sii xumaanaysa. Xaaladaasi oo waxyaabo badan la wadaagta waxa aynu ka aragnay ka hor macluushii sannadkii 2011-ka. Waa xaalad khatar ah. Maalgelinta la hayo ee laga helay deeqbixiyaasha ee wax looga qaban karana kuma filna. Duruufaha gudaha ka jiraana waa kuwo adag. Waxaa loo baahan yahay, ayuu yiri, in la furo dariiqyada loo marayo magaalooyinka Soomaaliya. Haatan Al-Shabaab ayaa u hanjabay, ayuu yiri, darawaliinta iyo dadka cuntada iyo sahayda geynaya magaalooyinka. Sidaasi darteed waa muhiim, ayuu yiri, in amniga wadooyinkaasi la hantiyo. Waxa kaloo aan weydiiyey inta ay la-eg tahay mas-uuliyadda ay Al-Shabaab ku leedahay macluushii dhacday sannadkii 2011-ka iyo xaaladda ka sii daraysa ee xilligan.
There is no doubt that they are having a significant effect, a bad effect, endangering children and women.
Waxa uu yiri muranka ma taagna inay door mug leh saameyn xun ku leeyihiin xaaladda. Halis ayay gelinayaan, ayuu yiri, nolosha caruurta, haweenka iyo dadka aan waxba galabsan ee ku sugan magaalooyinka Waajid, Xudur iyo Buuleburde, sababtoo ah, ayuu yiri, waxay joojiyeen isku socodkii gaadiidka cuntada iyo daawada ee magaalooyinkaasi. Waxa iyaduna jirta, ayuu yiri, saameynta abaaraha iyo roob wanaagsan oo aan sannadkan di'in. Sidoo kale beer qodaalkii waxaa saameeyey dhaqdhaqaaqa dadka ee ku salaysan colaadaha. Duruufahaasi oo isbiirsaday waxay abuurayaan xaalad walaac leh. Waxaan weydiiyey waxa hakiyey gulufkii ka dhanka ahaa Al-Shabaab ee ay wadeen Midowga Afrika iyo dowladda Soomaaliya.
Well, I think, you know, this is certainly an area which our African Union colleague AMISOM and the Somali National Army are in the lead and
waxa uu yiri waxay ila tahay waa hawl ay saraakiisha midowga Afrika iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay hoggaankeeda hayaan oo ay nooga dhow yihiin dhinaca ololaha military. Laakiin waxaan aaminsanahay in hakadku uu ahaa mid macquul ah oo lagu sii xajisanayay meelaha la qabtay, dib loogu tashanayay, casharana looga baranayay wejigii koowaad ka hor inta aan wejiyada kale loo gudbin. Madaxweynaha Soomaaliyana waa uu ka hadlay inuu damacsan yahay in horey loo bilaabi doono ololahan. Su'aasha kale aan weydiiyey waxay ahayd sida uu ekaanayo wejiga labaad ee ololaha military ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
As I say, that's a matter which I'm sure is to the Somali National Army, the government and the forces of AMISOM
waxa uu yiri sidaan sheegay waa arrin u taala ciidamada qaranka Soomaaliya, dowladda iyo weliba ciidamada AMISOM. Laakiinse waxaan odhan lahaa ujeeddada guud waa in dhammaanba Soomaaliya loo qabto ummadda Soomaaliyeed iyo dowladooda sharciga ah iyo kordhinta awoodda dowlad goboleedyada si nabad iyo horumar dhaqaale ay u hirgalaan. Sidaas darteed way wanaagsan tahay inay dhaqso u dhacdo waqtiga ina soo haya ee 2016 ee la doonayo hanaan dimuqraadiyadeedna uu ku hirgalo awoodduna ku kala wareegto ajendahana. Taasi ayaa ugu horreysa, ayuu yidhi Ambassador Nicholas Kay.
Mahadsaned Haroon Macruuf.